Eastern boys, now we do this.
Westside
news. Why cost it? Acha tani na bwa.
Why cost it? Na bichimba ula kubipoga ula. Kogo.
Nalikuwa na pazeti, nalifana fana venangwa titeti. Diombe kwa yanga kutima nivala. Waisa na kuno mwanini na sala. So, ni mutengu ni fienda kumpele. Na kufienda tupela tutunzele. Apo pene nankala, na ifela fionse tufuna tushala. Be, be, na sala kupente kozi. Nalimuona kukentu mkosi. Ise mandi na sala kufiela. Kulu kumamulu ukoze mapela pa.
Mwabela, mwabela kutu toli tanya.
Hapa mancha ni pepo, pepo ni handi na chila kutento. Yeah, nisimila mikwaiwa motela. Na kufuna kupenta ni pontela. Ikukuse na malafu yendi. Yalikuwa tafetu nufuta tuteti. Ichimone kafyunta. Na kupenda penda mushunta kagunja. Hello ma, mechuma. Naikenda kuzi kufuma. Icho natenda.
Mwabela, mwabela kutu poli tanya.
Nalikuwa na pano Weshi chui na tishani Wana Susan Choi joy ya tishani hapo Nakuona Wana sex ya tishani Na wahena tishani hapo Kemusa tishani Kita East in the village One dollar Nalikuwa na pazeti Wamona ka
Downloaded from westsidemusicblog.net
Aisha Patute Gifty PC Na mimo napo Alan K on the beat DJ Dinto
Who's the beat determined?
The father of all nations.